dar mujeres. Para chaco, ¿no? Para esa mujer, ¿sabes?
Turi muri kimwe mu byumba urugiro rwo kukirwa cyankombo rwerekaniramo amafilimi asobanuye mu rurimi rw'ikinyarwanda amenyerewe nk'agasobanuye. Mu buryo urugiro rwo kunkombo bavuga ko bahisemo nk'imwe mu nzira zo kwihangira imirimo muri iki kirwa giherereye mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Rusizi, benshi bavuga mashini amahavu nk'indimi gakondo. Kwinjira muri iki cyumba kubari bagasobanuye umuntu umwe n'amafaranga 50 y'u Rwanda. Uyu musore duhaye izina rya Muzungu aratubwira icyo kwerekana izi filime zisobanuye mu Kinyarwanda bimufasha.
Yumviye mbere saa sita kata saa 12 n'igice. Harigeyeho nicaye arigendeba ngabona mbonye ibyanjye 7. Birindwi rero gukuba 30 cyangwa gukuba 28 cyangwa 29 gasanga ari amafaranga menshi cyane ku muntu wicaye nyene bakajya inama bakamenya n'ikindi kintu bigezaho.
Kuri Muzungu werekana filime zisobanuye mu Kinyarwanda ku kirwa cya Nkombo abifata nk'umwuga akomeyeho kandi ufite icyo uvuze mu mibereho y'umunsi ku wundi.
Kwerekana filime nabyita umwuga kuko impamvu mbyita umwuga birinjiza kandi menshi. Niyo mpamvu ngomba kuno kubyubaha kuko niko kazi kanjye. Ngomba gukubaha cyane.
Umahavu ni gute?
Indirire ntiyala. Nkombo kano kasi rukora ruko kwinjiza ko kwerekana amafilime kari kasi kinja wenene. Impamvu nakirika kasi kinja abantu bayinja bangana nanabona nanjye narere imbere nane.
Nubwo uburyo bwo kwerekana filime zisobanuye bugaragara n'ahandi mu mpande zitandukanye z'igihugu kuri iki kirwa cya Nkombo buracyari hake cyane. Aha byareberwa ku mubare utari muto w'abatunzwe n'uburobyi bari kuri 80%. Muri ibi ubutegetsi bwafunze ikiyaga cya Kivu bugamije ko umusaruro wo mu mazi wiyongera. Aya mafilime asobanuye mu Kinyarwanda afasha urubyiruko rutunzwe n'uburobyi aho guheranwa n'ubwigunge.
Ubu ngubu nyine nta kundi iyo akazi ko mu Kivu karangiye ngubu ngubu bafunze turaza tukicara. Iyo umuntu abuze aho ajya nyine kubera aho turari hatoya turaza tukicarira mwangaha tukaruhutsa ubwenge mbega nyine. Iyo turi mu Kivu wenda niho tuba tumerewe neza, ariko iyo bagifunze ntabwo urumva ko tuba tumerewe nabi kubera ntaho tuba turi bujye gukora. Niho kuza kwicarira ahangaha, ariko ubwo igihe nikigera nyine wenda nk'ubishoboye arajya kuragira kwahira nk'ibyo byose mbega.
Aberekana agasobanuye mu Kinyarwanda ku kirwa cya Nkombo ariko baracyabangamiwe n'ikibazo cy'amikoro adahagije kugira ngo babashe kwagura ibikorwa byabo.
Ubu twabuze abasapote badusapotinga kugira ngo tubone igishoro dukore n'ahantu hagutse kugira ngo abakiriya bajye batugana babone n'uburyo binanura mu gihe filimi irangiye bakanze kwinanura bakanze guhaguruka bakinanura bakajya babona kongera kwinjira bakandereba indi serie ya kabiri. Nicyo kibazo dufite kitugoye cyane.
Dusobanurira iby'amaseri.
Iby'amaseri mvuga ndavuga iyo nezanye filme ya komando ngashyiramo igice cya mbere, ubwo ni ngombwa ko ngomba kuba n'igice cya kabiri kuko nibyo bamenyereye. None yarangira none bakambwira ati noneho duhereze Krishna, ubwo nkazana Krishna igice cya mbere kazana igice cya kabiri kuko dufite n'icya gatatu kakibashyiramo. Ntabwo bibura nk'amasaha abiri n'igice bitwaye, ubwo isaha ibiri kubara ijya imbere ntabwo iri kujya inyuma. Iyo turangije amasaha abiri twongera gufata noneho indi filme tugashyiramo kongera bagatangira kwishyura cya giceri cya 50.
Bwana Muzungu, umusore wahisemo ibyo kwerekana agasobanuye ku kirwa cya Nkombo, yabwijwe irya Amerika ko afite indoto ko igihe ubushobozi bwaramuka bwiyongereye azajya yerekana izi filime zisobanuye mu ndimi gakondo zo ku kirwa cya Nkombo. Ni ukuvuga mashini amahavu kuko arizo buri wese yibonamo mu bahavuka.
Byadushimisha bikaza mu kirimi cyacu gakondo ku mwamahavu bikaza tukaza tubona basankara bakabidusanurira zikazi na abantu benshi bazikunda n'abana batoya bazajya baze wenda mu gihe anytime babonye umwanya tukabereka.
Uku kwerekana amafilimi asobanuye mu Kinyarwanda cyangwa se kubona amateleviziyo ugeze ku kirwa cya Nkombo byo bikomeza kuba umwihariko w'iki kirwa mu bindi bibarizwa ku butaka bw'u Rwanda, kuko mu bindi birwa nta bikorwa by'iterambere nk'imiriro y'amashanyarazi bihaboneka. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika ku kirwa cya Nkombo kiri mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.